abantu bangizondela ubabani bathi mina ngifuzela ene azithi mangazayo angimazi ubaba baba waboshwa ngisasemncane bathi ke bambulala bambulala lejele manje banenzondo ke mathi ngifuzela ayo